Initiative Records.
You ready?
Yeah, homie. Whipping great.
Oh, fuck. It's Roxy.
Miss K exclusive. On
the beat. Pink one. It's in each other. Twitch.
When you see me easy and then I'm a hoodoo. Been grinding for a long time, never give up. Yeah, we're legendary. Tingle me banga banga.
Respect to the hustle, ever kept it 100.
Mama kuila na kuenda bati si atikali fresh. Ngati musoja kutepo ufuniko pasa ulemu. Mama kuila na kuenda bati si atikali fresh. Oh fuck. Mupando tiusunga ngati nizimu pa uch. Relevant ngati polo na Gucci. Still kicking it ngati ni bola. No samwa monga wakansu wakafola. Bose ni vaiche babisa mamuma tunka. No wanda maficha vama yopa na kutaba tika pwila. Ndaba wama ziva yao ni punka. Tenti pende mahit. Retirement paka 6 feet. Dine kala luka kemo ni smooth talk. Mkala ni ready na pwila na new stock. Nina wacho kamo benzo ni pweza kumbuyo no mess. Monga ni hete wa basa na puyo Jombo ilile ne Zeko ntawi ya ngoma zilile. Recognize tikari kusunga tepo. Saluti mwanga musoja kutepo. Wakari kuchoka faka na mpepo. Deliverance mwanga ni kutempo. Faka ule mupazina mambala. Faka ule mupazina mambala. Ngati musoja kutepo ufuniko pasa ulemu.
Salute.
Baba pwila na kuyenda bati siya tikari fresh.
Salute.
Yes, so Vizungu vinatika nga soti na sanka cheku flow wa mchinyanja. DH maleta vonse na kusunga bachi banja. We still letting ngati ba amuko no wanda tima kano. Nkala mutu maatiko bati tiela chema suku. Pa mutu mafeva bapasa bende baba mianga. Mwosha na wogwira vama nganga. Baona mwonga viza katikanga. No way, tika luchita apia. Brezani maringi kulisia. Tinkale iko tiwane oshansha. Aone kele enze kutiwasha. Apembe mbaula na tumalasha. Recognize, faka ule mupazina. Gati nipita muhudu. Sichili inze kukambila hudu. Bachinga tachosela vijo kusanga. Siti za chokapo pali muchanga. Nima zitasha ngani wina nga. Nachita quit, dine olimba mukati na panja. Iwele kia beat.
You better stand up when you see me. Ziendela muhudu. Been grinding for a long time, never give up. Yeah, we're legendary. Tingle me banga banga.
Respect to the hustle, ever kept it 100.
Salute.
Mama pwila na kuyenda bati siya tikari fresh.
Salute.
Ngati musoja kutepo ufuniko pasa ulemu.
Salute.
Mama pwila na kuyenda bati siya tikari fresh.
Salute.
To the hustle, ever kept it 100.
Salute to the legendary peeps in the business. Go my hustler, now my grinder, see any tippy-tillies. Salute to the legendary peeps in the business. Go my hustler, now my grinder, see any tippy-tillies.
Mr. Saga, let's go get him. Then a Wesley TC. Then a Cloud C. Picarito. Teza Bali.
Exclusive
from Pink Watt. It's Initiative, let's go get him. Alpha Junior. Na bonse beba kunda virim. Ichi ni chanu ichi.
Pickwalk.com.
Ichi ni chatu.